tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sey dawto boggi jeng faan hala Mamadou Samassi ko jom nyalde sakrab hidibe. Imo bag 2025 fuddi hande bangal lamben ko buri imo toba nyaay temdor chawon jena jena le centre ngay chem temdo joy chawon tati tati imo toba yogabe holti wiide ben alhali o namuji ko warata miloji tati suka be goni julbube le sahel ngel anay mabbe miloji tati bibbe mali no holti horejo UNICEF wattu dawol magoto burkina yonter jabbina de yotere meden zoom sir hande na yowi do ben jo e jawle be sakrab un en hebata fay mbudu mudum dingun sembe ko yamen hande kikri altine 23 juin 2025. Bismillah sakrab atner handi 23 juin 2025 woni ko fuddi emu bakka mali do tataji leedni fuf imotobe unoy temdor chapon jano e jano na pecha hakuni centre ngaji temdo joy chapon tati e tati premise o e wondi makko ben darnu ko de tulisi aska mohammed bamako yamirde fuddugol emuji di o do nokuna hertana imotobe arabude herojo nokko holti wide dawri fuf biama yalla golleji di nawade no handiri fotmata ko jogon ko heban kala fostango Ousmane Nyalbuy Alcissé
lay miso wonno ko harjo ministre o wattu witter ko auditi enveloppe ji arandeji littérature arabe les salles dido lycée Aska Mohamed Bamako général de division Abdoulaye Maiga darti e imotobe tinno e koy muben wadde ko andi
déroulement normal
jandene fa heba wadde no wodiri kina yimbe le fu be du wodani watta en koyde muen le inde lami do lindi le nyalom hande o mi de duhono imotobe fu mi de mildu jababuji di buran ko rawande ko
très bon résultat
samba jakite horejo central lycée Aska Mohamed holiti wide police en haybobe be ana gondi e daranade yalla imo goji di ana gadira no mojiri
850
imo tobe temede jitti chapan joyi joyi pechabele saliji noga jenay wondo dabreji bangal de naw ko fuba mama yimbe ana puye ila wakat no natta le saluji di serve en be ana don mobe nangi en guy kado fu hokkate furu
mais la mention furu
tagal ko be tilie imo gol arandewol wat 11h imo tobe holiti wide ko gadi handen un gazi e be mila do hebude bak
e hakkile anka wasata fu wadiri no wodiri kaybo be membe tampinay men sanni min ka mede sugi ngadu wadiri no wodiri
wattu jono ka wala fu masiba mata do hore joggo farnama o darti e kanankobe humini be jande non jokkirani do labal faado jabuji di jaltu boy
dido imoji na ngada dum dum li kadde leedi dum tun kay banka sans sigu e kulukuru hol na wiire men dabar ji piyama yalla gulay di na pew den no wakat jono ka chaale fu tay ka ka sidira sako e hijab on yoga be on ko ben kada fostango alcisi
imoji baka hitan 2025 golleji mudum fuddi altinere hande le lamu kay choro kammu mawdo gouverneur region o kan yimbel dotube dum be kanyu em outi enveloppe arande rejo lycée dugu kolo konare le region o wajuji kewde wadi fewde yimbel imotobe le choro kammu to o imoji baka o fuddi kanyu ndu altinere hande bankas imotobe temenay chapanay joy kanyu en woni bindibe tum hikka kanan kobe kanyu en ka holiti wiide dabreji di ka fufi hama yalla dido imoji ana heba wadirde no wodirde lendi e mangal mudum fu be imotobe du ujinaji didi teme didi chapantati nay le region kulikoro puddode golleji di horejo cabinet gouverneur region o don mahamar a haydara ardinodum le ondo nokku le lamu segutodu be imotobe ujinaji sappo e go'o teme de jena e chapan jiddi e jetti enveloppe arandereje o gouverneur region o kany utti dum to san golleji di kanko sedu bagayogo conseiller gouverneura region o ardinodum to akademisan imotobe ujinaji joyi teme tati didi woni bindibe tum le hakkunde mabbe ana rewbe ujinaji didi teme nay chapan jetti
sakirama tutu haklaji mo dokko re bang bembe am Facebook e dun X horo transo mbali mbiyan bisima makke betako wonande men horojo makko redi risi woni Vladimir Putin to Kremlin tun den no be do kanako be didon ledde to tundra klaji be kulti video dun men golleji hakunde ledde de na pebi mo bitina talki kewdu dun e legede kewde fande le kawri mbiyan ko warta miloji jeegom sukabe sahel ngel na ngudi julbube no kado ben kulti dun woni kanko wuldi dun yontor yabbinende ben kanko horejo UNICEF ngado dawul badde nayto Burkina Faso ben yodi no kawruji di gondi to le nokko den no hulti wide leedi mali nde le ben 2024 2025 sabe rafnde naw ko miloji yimbe woni kebe ti alaji ane mabbe sukabe ben ko warta miloji nayo yalla be do fonke do nokko ma finki tawe du fosta usko nyalbu
alle halaji directrice executive UNICEF le dubbe jetti suka be kipina dubbe joy be heydere bonde woni mubben ko wonno million didon e seda jey fa ko budi million jeegon joni le lede sa hengel wodiire bonandaji de terrorist en gatta lati ke sababu fa juudi lekkol ko buri ujinaji jetti udde ko hadi suka be hewbe jangude kanyen hebude nyamdu ji ndokketede le juudi lekkol hebdo denago fewde di masibaji do halaji mako kanko Catherine Roussel le hitana 2024 le mali arafinde nago o wadi fa ko buri himbe ujinaji temmetaton e temmere jetton e jetton e temmetaton e taton e ganukuji mumben le leydi meden di le temmedora e mabbe fu ko yata chapanen jeegon yo sukabe tiagal dun juudi lekkol ujinare e temmere jeddi won uddadi dum lati sababu fa hewbe bame ngade mangal paden e wadgol torraji do yangoji e region ngaji gaaw menaka kidal e moddi won burde hasindinde sanne wallede bangal neddaku kulol jati ana wodi pati rafa wada leede no kuje le lebbi ngaroji le diti dallaji bangal denago e neddaku UNICEF wadi noddango yalla himbe fu anandenta wallude be sukabe seni ti dallaji kuncanaka hore dum beedan wadde cadel do sukabe probe mursude ko heewi ko holliti wide
ben les on sikaso kambe ardibe holti wide ben bare jonte dir hande yow yeygol essentiel les bidon ngote denno dud ka do ania bamama wonande lambe yalla ben sembinde kabaru denago le region ya jamarande holti wide dum do ben lati sababu ti alla kewdi e do ima daraji mabbe kedan nako sitasri be woni do fastango kanko Umar Wagalo
le genni sigaso le lamor tatbere le leden jamar holliti wi hadugo ciottugo essence le bidu ngaje nanan mudum kuteji mur ana satti sane de golleji mebbe
jamana basikilu ko
fesu tama ko be gadiri dum yalla jam e de gana hotel nokkobe kani mi jaddi mi min yimbe le beedu min sottobe essence ji be don kebe amen fu en jowi nyalom hande dum nawi sanne miden jogi groupe electrogène fifa min kebe essence dum wana ko yafi hebude courant du watto jone wana ko yafi fi
amago nyalane dum
o kabar goto dum hollita le genni kajolo e lamorte mudum sabe laf essence jamar ko hew hollite hanne ya fito mi en darkin jati
be ani amu be wula konola na fo la koni essence
ya ma fifa min keba litre goto essence sina min jaha nokku le godde kasama wona ko yafi an futu balde tati hande gas wala nokku fifa namri ji amen mi se wona ko yafi nyalo mo hande o fifa keba naba nyawdo ma do doktoro wona ko yafi sabide
soro essence ti
le wuddu leedin le genni badjangara lafi essence du matamali ni genni le ne yonterne miccitunde tan wi heejabe lamon bamidi dabiriji le lamor tan yalla jien e deejal ana heftele den nukuje
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotra meden verification hande meman hala mbien chat gpt mbien gollirgal gal e verification jati notorto yelan be dor famu kedan ko fatmat ko jehi ban e do festango site sirbe
chat gpt yo kulleji tan bem ande kesse ko wawinde kulleji e ko noddirte open ai dun wawinde binni heewdi fartade kasin wada fotoji e nanal mudun di golleji fu anama wadirede telephone android ma so andege ordinateur lamde fu ko welma an wa wadde du hen no hokkaten jabe mudun do golleji fu ko melda wadde lamde du mudun tegam mudun du yimbe heewbe du an wada gajaate do ngol datti bem ande kesse chat gpt homo fu an waawi gollude e mudun sabe du mere mere no ga hello gongo anton sa ngabbidi ngoy hello wiida wana kulleji yogaji ayoman kalsi sabe du ayude tiagan itala himbe ko heewi handen honen misali suka jango culle kol do dowoji fartar ka yimbeji wadobe lugan goje nanan mudun ana gollida e di mansinganji beme ande kesse ga anton fa handen feso tay di mansinganji ana wawadde kulleji kewdi won kulleji kudum wawadde sabe samoji kulleji kewdi ana winneto di mansinganji a tawan do winnanake no wodiri tiagan mudun do nato sabe yimbe heewbe heba waamene tewde ande no moyiri fartar ka sin hewne jamaare honi kabarji peneji nanan mudun de beme ande kesse ko noddirte intelligence artificielle fisel an wawa de lugan goji fugo jamaare miili ga dum wawa natare sabe hewde tomonde andan ko hasingide mudun watto hajile honono gollirte e di mansingaji beme ande kesse
yotrame de zoom sur hala wi do men jon jawle be ben fiimun hewta ko fi banga sakrabe mabbe ka din ben yimbel wobbe hewta jawle mabbe dina sakrabe mabbe yelam be dor famu kedo ko maryam kulbal hebande do fostango alcisi
mamuru kayum kan jiddo wadde politique ndoko sanne yopitere mako juude ana wada soko tewte tako amojo heba amu darono yimbel hewbe nokkuto wondo dum tawama bangal politique nadu kabaroji biride dinaji amu darani do sadda galleji kewdi ni gala bawde ga dum kan fu sella tam watta dum sabi dokke mako de hune fu o heba resande hore mako so gendi ko o holitimo wiide ko nyamete timmi dom iblisa mako immoto o jabo dum wiide o wala fei hune o yaha tinnono e hore mudum o nodda madu sudle kolto suka mako jangata sabi be njoba e ko be kan yobude fa be janga o sali nota yaade dum wakati fu wala to mo o jogi mo koed mako tawete ele yambereji hono kurtunoji lamburuji nadu mahitiji kanko nande mudum le galle mako teutude yideede yimbel sel dum tan woni ko habbi hore mako nafama ko fu wala ko yottoto yimbe galle mako
dande sat dum ko secret mi do katena kawri hodem mi son da sat fu be hultide himmeji modo bangal mur amen son 16 18 656 ki walu sito non noto ko kulto don bangal kuno fu 37 321 mer mer non ko famdi fu goudi nogay toyle telephone djum do sede tro men magazine yotere no magazine ben gouverneur citoyen yowi do seriaji transition le chat de transition yalla be do famu kedano ko alsis hebene do fostango min e mako yo en kirejo
Ibrahima Khalid Touré dunke andan do kabaruji bilide sariyaji le wi odo khadime ande bangal sariyaji le lidi amendi yawtogol nuygal sariya wallam hakunejo o jodi do mudum fa hokka kananke lam hakunejo o dubi joyi bawdi heedin cinade kasenka ana yedda sariyaji
e be jidi yedude nuygal sariyaji bangal yawtogol ko wete charte e le sifaji guddi bilidi timugol transition on deno lam o totete dubi joyi heedin tintede no torto dun nam hala article 189 kultinde yeddugol anali serewul gul kanye nugal sariya andon li farati modo gonde mudun bangal sariyaji di
Usman Koulibaly kanyundu yo dunke andando kabaruji bilide politique leede amendi le odo konjotodo bangal politique halfinde horo mudum manda lamagol tay wala fu ngotan do dum yadata ele dati kolitaade bangal heedin tingo leede amendi o monarda kana ko be leedi ni tinno ardina ko nafata bibe lindi
wona hunde muinde sabi dum yadata fi e itingol hultangol yoni mutude fi ko wowa ko ila am kay yo kambe lami be dewtan no ngordini be bama anya ko mo eni leedi ndi seraji hana fi walintinede sabi nafakaaji imbele yogabe ka buru fufa jangu leedi dum do hasindini leedi ndi wondi heedintinede
a besoin
yawtagol gol do nugar sariya le leedi amendi malinkobe ngombe bamako fayo tole kedde leedi ndi ka mo funo yiri dum so yoga mabbe kany kana jabani kana ke lamu hakunejo o heddo edu salinguru o yalla chadel gondeli leedi amendi ana hebene jogolal wobbe kanyu enka ana yidi o fotto don
le sekala du jodi mo han jati to tede yalla o wattu juddo hinade leedi mali min kay gonda ka edu bujii hultadi di min mi la wiide be leedi mali na landina ni jabude do du joyi sikola ni gondi hen bildangi jati gulli ni be hofti be gulli be da hin ka ba politiki do latu guddo gonda ka fi e be da du bujii tino golan na wuteji yawiri
el hakilaji kadime em andambe kabaruji bilide margal lobbal yawtagol galdo nugal sariyaka yo yela yogay malin kobe yeya mayga gondo el fedde ne binodirta arga mali holiti wiide joda hala hani ardinede yella golle lamu hakunejo o ana heba wadirede no wodiri
tipi nontans e
gilla boyi bangal kawral do gutum wongo wattu transo o junna guldo junugul yudun yela pelle kewde lidi mali lotibe botumo do to sindral hakilaji kabar ngir seraji di fa hande wundi tedinede wultini wile gullir lamde fufa du ine seraji guru di lambaw jati gullirede
Asimi dabo kanyundu yo dunke andando kabaruji bilide politique le leede amendi le wi odo jangino lugotodo le chuude jangirdi do do bamako do yawtogol wakati fu nuygal sariyamo lam hakunejo o jodido mudum o kana holita wiide lambel nyaloma hande o be kanyun en ka holitaino labiri ko woni anya mu en
a chaque fois qu'il y a une
règle kala wato so yawtogol seraji di halum halama yo hono ni anda fe ko jidda do wala fi hakilo lobbo yalla pate sar fu fa yawtogol jidi lato sababu hulta klaaji mo yogaaji asimi hulta fala bilid mali ko anni wadde on don ko on jogina famawdo
très très important
be me kaltide mu embe kanyum en ka fu holiti wiide faati dala mo leedi amendi wolle mudum no nyalama hande o ka hebene jogolal wajibi kina homo fu koyde mu em watte hen